si dice ne bitiwa biweddewo ngenjuba techaya ka gisigala kwesiga boli mwesigwa ne birungi tebirabika ne mikwano jiriwala ngamanyi tegawera gisigala kwesiga boli mwesigwa kanyanjalo mutima gwange joli nembeke
birungi byolina
kuba byenyoya iri munamuwe
kanyanjalo mutima gwange
kanyanjalo mutima gwange joli nembeke
birungi byolina
kuba byenyoya iri munamuwe
kanyanjalo mutima gwange
Goerwange gemabya techaseka
sigara kwesiga kwesiga
ngekubo yange nikomye ngesosi sendaba na makola gange gautoka
Jaja.com